Setshwantsho sa 12. Morena Jesu o ikgarisa mo barutwaneng ba gagwe. Setshwantsho se se fitlhela go Johane wa 20, temane ya 30 go fitlhela go Johane wa 20 a motsho o le mong temane ya 19. Pele ga Morena Jesu a boela kwa legodimong, o ne a dira motlholo o mongwe gape. Ka bosigo bo bongwe, fa barutwana ba gagwe ba ntse ba tshwara ditlhapi, ga ba ka ba tshwara sepe. Mme e rile ga moso o ne o atumetse, Morena Jesu a ikagisa fa le bopone la noka. O ne a ba bolelela gore ba tsenye matloa a bone ka mo letlhakoreng le le rileng, mme ba tla tshwara ditlhapi di le dintsi. Ka nako eo, barutwana ba lemoga fa monna yo o buang le bone e le Morena Jesu. Ba ne ba tshwara ditlhapi di le dintsi thata, mme ba di tlisa fa teko ga letsa mo Morena Jesu a ne a eme teng a ntse ba baakanyetsa dijo. Morago ga moo, ga ba fetsa go ja, o ne a bua le bone. Petoro, yo o neng a sia motlhang Jesu a neng a tshwarwa, o ne a rewa ke Jesu a re, "Petero, ntatele." O ne a bolelela Petero gore a rute batho ba Modimo go tlhokomela le go arolelana dikgang tse di monate tsa ga Morena Jesu. Batho botlhe ba tshwanetse go utlwa megolo le go thusana, mme ba dumele mo Modimong le moraone. Ka ga jalo ba tla kgona go mosala morago le go amogela botshelo bo bo nnetseng ruri.